was a banger.
And this is for the ladies right now. The keys to the ladies. Picha la kutisha, money full bag. Hili party shisha, hauti mkuu fag. Watoto new age, A to Z. Kidume first class, pebeni first lady. Utamwa best bite, nice kama kudedi. Mtoto yuko ready, nje na kwenye bedi. Ona amenipa punje na taka bleti. Na miniko resi machi ya mekula shedi. Kirusha mavest ni slim au shedi. Ujuzi na weledi, mpuza welewi. Makuza ngolewi, mkusi nogewi. Speedy highway, moja moja one way. Nyama, nyama, lasma iliwe. Kitanda kilali chenyewe, kilaliwe. Chaguliwe nguo na badai zivoliwe. Skaguliwe zitumiwa, lafu skafuliwe. Raza Mombasa, ulinzi mambo sasa. Mapishi ya kisasa, mbishi ni menasa. Miss leo na kukiss, na kupapasa. Ra uje tabata, wene bars na vojasa. Bata, bars tam haswa. Kikamatwa, Boko Haramu haswa. Haya sasa, jirani na kuasa. Ukiharibu ndani ni vitasa. Mbwembwe fali pupa, Kongo Kinshasa. Uno bila mfupa, resi Ufaransa. Mr. Kanda Bongo man, Mr. Kwasa Kwasa. I'm sorry honey, nipe kimoje cha faster faster.
Toa shaka, we kaka unaraka.
Nipe badai sindio, moyo unakwenda mbio. Muda unakwenda mbio, kitingisha kalio. Nazidisha salio, nizungushe kama unazungusha mitandio. Nivuruge unachosema, miniseme ndio. Kivuruge wakisema nzibe masikio. Move your body like a snake ma. Ilete juu kama inavyopigwa Jack ma. Moshi juu inaitwa party like a gangster. Party la fiesta, party la kukesha. Hii ni hatari kama party la madensa. Dani wakali kama party la kiwesa. Mr. DJ Weka, tunataka zile zinazochezeka. Usiku huu mpaka kinaeleweka.
Kibao, kibao, kibao kata. Kibao, kibao, kibao kata. Kibao, iji kibao cha kukata. Ukiweka uso tubao lina kunasa. Kibao, kibao, kibao kata. Kibao, kibao, kibao kata. Kibao, iji kibao cha kukata. Ukiweka uso tubao lina kunasa.
Yeah, kibao kata flani bebe zimejadia. Kajipange cheki mfuko livo kaka. Kama umefua utasugua gama gaga. Ukiwa poa utavua masama kima papa. Mini girl who you finna get never. Don't you even try to be acting all clever. When you see me I be sweet like pepper. Boy, ain't nothing them hotter. Man them, me a man them killer. In a the rap game, me a rap game pillar. Ain't no other girl who a keep it realer. That's why me a say me the real than that I hear. I come in the room, I'm still in the show. I'm better than you, you already know. A friend or a fool, I ain't none of those. But the way my flow sick, you gon' wanna dose.
Keep out, keep out, keep out, kata. Keep out, keep out, keep out, kata. Kibao, iji kibao cha kukata. Ukiweka uso tubao lina kunasa. Kibao, kibao,